Mwitangazo yageneye abanyamakuru ryagiye habona muri ibi bihu Rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bwana Philippe Mpayimana wamaze gutangaza ko azahatana mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa munane uyu mwaka yavuze ko yifatanije n'abazize ndetse n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 muri iryo tangazo bwana Mpayimana yahamagariye ibihugu by'amahanga bicumbikiye abanyarwanda bakekwaho uruhare muri Jenoside n'abandi banyarwanda baba muri ibyo bihugu ko byabafasha gukira inkiko gacaca bakicara bagacoca ibibazo kubahemutse n'abahemukiwe. Mu kiganiro cyihariye bwana Mpayimana yahaye ijwi rya Amerika yasobanuye ko yemeranya bidasubirwaho no murimo inkiko gacaca mu Rwanda zakoze mukunga abanyarwanda agaheraho asaba ko no mu mahanga habaho gacaca ku banyarwanda. Bwana Mpayimana hanini ngo agamije ko abakuru bakwicara bagasohoza inzobe mu mahanga bigatuma n'abakiri bato ndetse n'abazavuka nyuma basobanukirwa ibyabaye mu Rwanda.
Nabo bari bakwiye kwicara bakicacura bagakora igisa na gacaca, ndetse ngasaba ko n'inzego z'ubutegetsi bw'ibihugu barimo zabibafashamo, kuko bibona neza ko hakiri abantu bagize uruhare muri Jenoside cyangwa se abagifite ibitekerezo by'ingengabitekerezo yo kumva yuko ibyabaye atari Jenoside cyangwa se yo kumva yuko bashobora kongera guhohotera umuntu bamuziza ubwoko, noneho kubera yuko batagira umwanya uhagije wo kubitekerezaho bakabigumamo. Noneho nkasanga ko urubyiruko rw'abanyarwanda bari hanze ruriho rukura, ubu narwo rufite imyaka nyine nk'iy'urubyiruko rwo mu Rwanda, rufite uburenganzira bwo gukura ari abanyarwanda kandi ntaho bahuriye n'izo ngengabitekerezo. Bazabigeraho bate niba abo babyeyi babo nta bufasha bw'ibihugu barimo bafite?
Mpayimana aravuga ko igihe byagorana ko buri gihugu cyagira icyo gikora kuri ubu busabe bwe ashobora kuziyambaza umuryango w'abibumbye.
Ngewe ntanze igitekerezo ariko dushobora kuzabona uburyo tubinyuzamo niyo byaca no mu muryango w'abibumbye tukabwira ibihugu bati rero mufite abanyarwanda barenga 10,000 barenga 20,000 bamwe baricanye abandi ntibicanye abandi nibazima abandi n'abana b'urubyiruko bari babyiruka abandi bari muri diaspora ati mubicaze hamwe kubera yuko biratureba ni ikibazo cy'isi yose Jenoside ntabwo ikiri ikibazo cy'u Rwanda cyonyine ibihugu byakwemera ukabona ahagize ikigirwaho.
Muri ibi bihugu Rwanda n'amahanga bibuka ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi, bwana Mpayimana wamaze gutangaza ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, aravuga ko bitewe n'uburyo ingingo ya Jenoside ifite uburemere hari abagira ubwoba bwo kwitangaho ibitekerezo bagahitamo guceceka, abandi ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook bagahitamo guhindura imyirondoro. Mpayimana agasanga hakwiye amasomo y'uburere mboneragihugu ajijura Abanyarwanda.
Iyi leta iriho na leta izaza nisobanurira abantu ati mwigire ubwoba kubera ko nta muntu uzazira icyo avuze. Nuzavuga ikintu kitari cyo tuzashingira gusesengura twibaze niba yabivuze kubera ko ariyo myumvire ye afite, cyangwa turebe niba yabivuze kubera ko afite gahunda yo kongera gukora Jenoside. Ni intambwe ebyiri zitandukanye. Intambwe ya mbere y'uburenganzira bwo kuvuga yemerera abantu kuvuga ibyo bashatse n'abavuga ibipfuye byose baravuga, ariko intambwe ya kabiri ari nayo itangaza ingufu z'umutekano n'inzego z'ubucamanza zigatangira gukora, n'igihe wa muntu avuze ibintu ukabona ntabivuze kubera ko ariko abitekereza, ahubwo ukabona abivuze kubera ko afite umugambi mubi. Ibyo ni byiza ko n'abayobozi b'iki gihugu na benshi basesengura bumva izo ntambwe ebyiri, bityo ntitubuze abantu rwose kwigenga mu bitekerezo byabo, ahubwo tugakora uburere mboneragihugu buri mu gihe kirambye kiri imbere kizatuma abantu bagenda bigenda bibavamo gahoro gahoro, ariko bitabaye byo gukanga umuntu wagomba gukuramo ubwoba nawe ukoresheje kumutera ubwoba.
Inkiko gacaca mu Rwanda ubutegetsi bushima ko zaciye imanza zigera kuri 2,000,000 mu gihe gito, ari nimwe mu mpamvu bwana Mpayimana aheraho asaba ko no mu bihugu by'amahanga bicumbikiye abanyarwanda ubu buryo bwakoreshwa mu kunga abanyarwanda. Gusa nanone ntawe wabura kuvuga ko ashobora kuvuka imbogamizi zitari nke n'igihe iyi gahunda yaramuka yemejwe mu mahanga. Izo zishingiye kubigaragara kuko ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko bwatanze impapuro zita muri yombi abakekwaho uruhare muri Jenoside basaga 600,000 hirya no hino ku isi, kandi bamwe mu bo bukurikiranye buvuga kuko ikoranabuhanga rirushaho gutera imbere nabo barushaho kwihinduranya haba mu masura no mu myirondoro. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.